wendo meshika furaha yangu,
meshika
wendo mezishika hisia zangu, wendo meushika utajiri wangu, wendo na ukonga na moyo wangu. My dear, I'll never leave you alone. Pick yaku. My dear, you're the best one in me. Sauti yako tu masikioni, hata siku moja kiwa mbali tu mimi hoi, na nikosha moyo mapafu bana mapaka maini. Ukipita siwezi kukaa,
simama
nikikuona na nyanyuka,
simama
hapo inanipanda mizuka, nikucheza na kuruka na kuwa kama nimeweuka, nusu mzima nusu kicha, umejasho vina mwakika.
Doctor.